nebagenda nensigaza omukole sikuko wane batuzibye obudde onjaga tolinga ngomutume luli wacha nsikwedera wevale kunzitabirisa kati bano bajja basoberera Tivano vajja balogera iwo Omwana zamulina 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 Senolonji zamulina 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 Oh mama baby
Wandeka